Maradunisue, Jesu Cristo, Megamalaise, Benedotana, no Moya, Utobilay. Musa went to say to Jesu Cristo, Tandor and Kulunkuis, so the Moya of the Blay, Makube, in the Nonke. In Clanches and Razaming, Fisa, Guba, Sifunde, in Martini, Ye Vangeli, Jango by Lodre, Guluk has some Vangel, Sasho so Kala, Ives, Mashuma Mabili, and Stupa, Uzuba Mashuma Tatu in the Shaka, Lumbi. Nkathi ingelosi uGabriel yathunywa nguNkulunkulu iye emzini waseGalile iNazaretha igama lawo entombini eyingcwele eyayigane indoda igama lendoda nguJosepha womuzi kaDavide igama lentombi nguMaria ingelosi ngokungena kwayo yathi ewena ogcwele iGracia inkosi nawe busisiwe wena esifazaneni Wathi ukuba ezwe lokhu wethuka ngokukhuluma kwayo wazindla ngokuthi ngabe sibingelelo sini lesi Inglosi yabe sithi kuye ungesabi Maria ufumene umusa kuNkulunkulu Beka uzakhulelwa uzale indodana uqambe igama lokuthi uJesu Uya kuba mkhulu yena uthiwe indodana yophezukonke Inkosi uNkulunkulu iyakumnika isihlalo sikayise uDavide abuse indlu kaJakobe kuze kube phakade. Umbuso wakhe awusoze waphela. Epho Maria wathengelosini kuyakwenzeka kanjani lokhu indoda ngingayazi na. Yabe siphendula ingelosi yathi kuye umoya ocwebileyo uyakwehlela phezu kwakho. Namandla ophezu konke akusibekele. Ngakho ke okuyingcwele lokhu uza kuzalwa nguwe kuyathiwa indodana kaNkulunkulu. Beka ke noElizabeth isihlobo sakho ukhulelwe indodana esemdala lenyanga eyesithupha kuye obengazali. Ngoba phela uNkulunkulu kahlulwa lutho. Wesethu Maria beka ngincekazi yenkosi. Kwenzeke kimi njengokusho kwakho yabe simuka ke kuye ingelosi ethanda lendaba yawubusisa umoya wami uMaria ufumana umusa uNkulunkulu yazi inkonzo yokumonyulwa inkonzo yokwaphulwa inkonzo yokuhlengwa uThixo. Yazi kunezinto eyiningi uNkulunkulu asihlelela zona. Eyiningi ezinhle eyithandekayo. UNkulunkulu afisa ukuba sibe nazo. Ebuningini beyibusiso asifunela zona. Kwesinye isikhathi asiqondi ukuba lokhu akwenzayo kuthina kuyisibusiso. Uthi ngenye imini uJesu mekhuluma nabafundi bakhe ebageza inyawo uthi kubona lokhu engikwenzayo manje angeke nikuqonde. Kodwa siyofika isikhathi lani oqonda khona ukuba ngangikwenzelani lokhu engikwenza kunina. Yabona njengomzali mawukhula ziningi izinto ufuna ukuyifundisa abantu bakho. Ziningi nezinto ofisa ukubaxoxela zona. Ziningi nezinto osufisa ukuba bazazi. Kodwa kwesinye isikhathi ushawa ukuthi basabancane. Mangibatshela lento, mangibakhombisa lezinto, mangibanika lo mthwalo, basabancane Inkosi. Balekile kumina lenkonzo. Khona izinto uNkulunkulu azenzayo ezimpilweni zethu. Kodwa mhlawumbe asiqondisisi ngoba sebancane amahlo asavalekile. Kodwa uyazi mina ngiyambuka, ngiyambonga, ngiyamangala. Bekubani mina Nkosi? Uyazi khona izibusiso ezifika kuthina ngenyembezi. Ezifika kuthina ngenhlamba. Yabona uNkulunkulu uma esekuphakamisa, alukho uhlobo lwenhlamba ongeke ulithole. Uma uNkulunkulu esebukisa ngezibusisa kupha zona, alukho uhlobo lwesitha ongeke ube nalo. UNkulunkulu mesefuna ukwenza imangaliso ngawe, eyi, ziningi inhlupheko ozidlula kuzona. Kuyavuka kumina kwesinye isikhathi ukuba asike sihlale silalele okukaNkulunkulu. Wena Nkosi uthini? Kukona konke okwenzakalayo wena simakade ufunani? Kukona konke engikubukayo lithine lakhi icebo Nkulunkulu wami? Avibalulekile kumina leyo nkonzo. Avibalulekile kumina inkonzo yokwazi ukuthi uNkulunkulu wethu khona iceba nalo ngempilo yami. Yazi khona umhlabeleli othi ziyosulwa inyembezi. Khona ezinye inyembezi okubalulekile ukuba zehle ngoba ziphenduka amanzi anisela izibusiso uJehova azibekile kwilowo nayilowo wethu. Ufumene umusa. Kube khona enye indaba engithintayo, ungesabi, uNkulunkulu nawe. Yesi uzodlula ezinkingeni, uzodlula kongachazeki, uzodlula kwesingakwazi, kodwa ungesabi. Usabelana, ungabazelani, awumethembini uNkulunkulu. Hey thandwa zami, usehambe nathi, usesithwalile, usesenzelile. Yazi khona abanye bethu izinto zethu zahlelwa emazulwini, khona abantu abazolwisana nawe, kanse belwisana nohlelo lwasezulwini. Abanye into zethu kade zalungiswa, kade zahlelwa. Nisibona samba nabasezweni, sixakeka nabasezweni, kodwa siphila ngethemba lokuthi nalokhu uNkulunkulu sekulungisile. Khona amazwi ashiwo uJesu kuPetrus, uma ethi, Petrus, Petrus, uSathane athi nawe ufuna ukuhlenga kuhlunge njengokolweni. Athi kodwa khululeka mfana wami. Athi nawe sengikhuleke. Khuleka ndodana yami, nawe sengicelele, ey moyo ongcwele. khona izimo esithi madlula kuzona siphiliswe yithemba lokuthi nalokhu uNkulunkulu sekulungisile nalokhu uNkulunkulu sekuhlelele yesikumina njengomuntu wasemhlabeni kyangchusa njengomuntu wasemhlabeni ngiyatadazela njengomuntu wasemhlabeni ngiyangabaza kodwa nalokhu uNkulunkulu usengihlelele kona balekile leyo nkonzo nalokhu uNkulunkulu usengihlelele kona libalekile ukuhlala kuleyo nkonzo yokwazi ukuthi sekuhleliwe ukuhlala enkonzweni yokwazi ukuthi sekulungisiwe Ndlovukazi Jesu laibe nathi sibuse sizivikele sikhanyisele sinika amandla nomusa nothando negrace yale kaNkulunkulu somandla yena onguyise nendodana nomoya ocwebileyo amen Oh, yeah.